Nicyzeni nowe zamy, wyborcy na ciebie szansy. Dokładnie, pisanie z innego szansy. Nicyzeni nowe zamy, wyborcy na ciebie szansy.
Big sound on the beat. Tafuta kigufitemo jena wa maherezo nukwangana. Ibaze na kugarukiye nubuke nebwo wansizemo. Ibaze nongeye kugukunda narakwinginze nti wigarukeho. Amazima nukonjewe mkwanga Yesu kubesha narusha manyanga. Sinzongera gukundana nawe ndakwinginze baby ndeka genda. Barafuso za chipsi wa miraguye na burushete watataguje. Ikreti zabia wagotomeye ngumye mbere wasanga na kuhuraguye. Ndakwanga singushaka ndakwinginze ndeka genda.
Wanteze ni habazana kugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka. Wanteze ni habazana kugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka.
Wanteze ni habazanga mugendanye ntanakwanga. Gusa nuko wanteze ndi mukaga nibyo wankoreye garamanyanga. Mutungo wanje warawubuze none dore ubu nagarutse. Ese nukubona narahenze burya ibyo wankoreye byarandenze. Unyibutse ukuntu ko twari tumeranye ema Lamborghini tuhora duhekanye. Muri famili yari wowe niratanye ndetse babona n'isano yo twari dufitanye. Uragenda unsigaho njye nawe tutananganye. The necklace you wearing cost me your family. The shoulders you walking what's the happening. Bitch about you from rise to riches. Carry my bags and you let me stitch. Using me like as a credit card. You stupid little man though you hit me hard. Oh you think she wash it. Got you so rich you ring goes at a flash. Bro call you is falling by wall. Fuck your daddy looking fancy with raggy. Body so shapeless swaggy you is baggy. Don't look at my pockets and you call me daddy. Nishari she hari.
Wanteze ni habazanga ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka. Wanteze ni habazanga ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka.
Naguhaye urukundo rwanjye urangije urambwira ngo ruri fe. Guha ibyo wasabye byose urangije urambwira ngo ni kure. Guhi sente n'ibindi untera umugongo ngo biri feke. Bajije bacari banje barambyira ngo ni kureke. Nabonye uyoboye anyihera kisi ndetse na peke. Urukundo rwe ni rwiza runtyohera nk'umunyenga wa senke. Nibuka tugikundana ngusaba urukundo urambyira ngo itsoke. Bajije wiruka cyane ushaka umuhanzi bitaga keke. Nasanze ari wowe wa feke ahubwo uri chipu nka pike. Ibintu ni byiza cyane ndetse urebeye no kuri make. Nararobye narebaga hembese ko mbona usa n'ikimeke. Nananyize nako zero ungarutse imbere nagutera teke.
Wanteze ni nk'abazana ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka. Wanteze ni nk'abazana ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka. Wanteze ni nk'abazana ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka. Wanteze ni nk'abazana ugarutse na kigushaka. Ndakwanga ndakwanga bisanje sinyigushaka.